Nabonye ufite ubwiza ndibaza nguru wo kwande ndi proud byatari mu mutima urimo indani wanyibagije abandi mbasigiye mu bikari narakuyobotse watumye nkatira ibigari cirabira rura baguteza marira nijye gukwiriye oya ngwino Mona Lisa oya mori mande oya mora hamishiba pura pomindu mujuta za gusiga mora nekereza uko wanuje heaveni udurabyo duhumura ubumora edeni aho kugira ngo usige na sora reveni ko ngukunda byihariye nza kugira umugeni Sweetheart, uri mwiza Give me that nawe nkurutisha TikTok, uri mwiza Snap East, uri cheesa Sweetheart, uri mwiza Give me that nawe nkurutisha TikTok, uri mwiza Snap East, uri cheesa Uri mwiza, uri mwiza Sweetheart, uri mwiza Uri mwiza, uri mwiza Riza, uri mwiza Gayo kuke nagombi kabiriza useka neza nagombe shuri ribagiza kujya kwitwa madamu ninjuza kubatiza ubanza ndwaye indege sinyireba hakurya unaye nabo wande kari wowe nita mami nabambaye wande ko kunaye muri jani nabambaye wande kari wowe kimavari ndagushaka bya hatari nasabiye bari kuri penikira umwistari nka rupita umwiza no mugendo no mu mico n'amabica no mu bikorwa by'urukundo kajya mbera tica onsise nabo wande nabampombye marayika Sweetheart, uri mwiza Give me that nawe nkurutisha TikTok, uri mwiza Snap East, uri cheesa Sweetheart, uri mwiza Give me that nawe nkurutisha TikTok, uri mwiza Snap East, uri cheesa Uri mwiza, uri mwiza Sweetheart, uri mwiza Uri mwiza, uri mwiza Riza, uri mwiza